Adan kettini sigilaji studio kalangu yamde joimin taji sappo e jowani ko vitori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamma Janganton. Nani ko e kibaruji meda arane handa haltanana do hawritere sukaɓe jangoɓe do sariyaji ley université mo nyame wonɓe no tewta accugol kiite do yonki ley Niger. Ɓe cigilaka ni hande wadde tindinol yaade do nimɓe do nyalande 10 octobre ittanade leɗɗe duniyaru gam kiite do yonki. Nani fedde leɗɗe duniyaru haw jinde gurdal sukaɓe witende UNICEF no tawda e hawrinde hawtade e hooreɓe ardiɓe jande gam batte ƴewtaru do jande e fonnude sukaɓe rewɓe far gattol jande. Nani dewlina sukaɓe rewɓe ɓe jonay ley Niger e ko rimata taɓe sukaɓe rewɓe ɗume woni hano diina gollal mum ndel majjunde ɓoytude ngal dewlinol sukaɓe ley Niger. Kam woni ko kantirta kibaruji men e fulfulde hande 10 octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati woni laawal 10 e 6 battu ñalande ittanade leyɗe duniyaaru gam durwididde e taƴol kiite do yonki. Batte Allah e nde ñalande waɗi ko hawritere sukaɓe jangoɓe do sariyaji ɓe université mo ñamay cigili e wadde ñalomaji yewtere do tindinol nimɓe gam foɗude gokkaji dawronoɓe do moytol kiite do yonki nder Niger. Yerno Basiru Seyni horejo nde fedde wiri gungu Mamman Dantani.
Nous avons organisé cette activité.
Min gadi sigila o minen jangobe jande kiite dar université gam firtude ko sukabe ummatore jangobe fu do filla tajanol himbe kiite mayde gam hegaaki wi'e himbe tajanama ir kiite de darama du himbe non be gala bawde gum fu ka en tajante kiite de mergi di min gatta diidu no lawol tefude ko yirnam ko watta dum itti ir tajol kiite de dar dewta kiite leede duniyaru fu ko min gidi woni ardido leedi meden e suudu député be durwo ko watta tajol kiite gol ittama dar dewtere kiite leedi
doit à travers l'Assemblée nationale.
Nani leydi Niger hokki lawol dum woni kampani leydi Chine biyeteɗo Jing Hei Song dum woni kampani do filla ndarugol ɗo endan ano arzuku leydi ko mbiten ɗo endan leydi Iranium nonni. E do lawol gotongol ɗo ni leydi meɗen Niger hokkiɓe ɓe jaaɓe ƴeewa hano Iranium yaade soɓɓirde leydi ndi yeru no fedde habaru hokku wurtinode habaru to endan to présidence wiri ɗum du fedde leydi France hawjinde hokkugol habaruji woni ko wurtinido hande nangude e wakkati ɗum woni kawrital ministériɓe gaɗangal atalata o woni ko o société campagne hokka lawol ko watta tawe ɗo yaade duuɓi tati no watto an ceede ko watta ɗo endano milliardji jewi ceede dollar ko natanta leydi Niger ɗo endan leydi ñame ɗum doni hano ko darta ɗum woni waɗande hokkude golle sukaɓe ummatore yaade ñibdiji ko waɗanoyta ne ɗen ɗo kuje ko ɗum darta. E do lawol gotol ngol ni mbiya gacceji ko wonƴi tagol bakaji waddanta no hani ɓuytira yaade 44 e joyi do hembre en yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e 43 kano no woodi ko ɗum rimanto ɗum du andinore noon ko fedde joom ande mawɓe ɓe duniyaare dow battitol bakaji wurtini altinere wittinde nde. E dow lawol gotol ngol do ni ɗum wawi ko ɗum rimanta far leyɗe ɗe ngala sembe misali leydi Niger. Alassane Kouzi Mohamed famtini ni ɓe Soumane Amadou noyi ɗum warri.
Wonƴi tagol mbakaji e wakkatiji hun noon ko waddata torde sanne yaade e leyɗe men afrique ɗe ngala sembe hono no leydi Niger wontirni endan no woodi gacceji ko waddanta ɓiɓɓe adamaɓe nder majjum kam wonno nawallaji kesi ɗi anda kano hantugol ndi yeele yarteɗe ko watta hono ndo hembre 55 fu no majja ɗo ya duuɓi ujunaɗi ɗe 55 laddeji ɗo joran fa waɗa teneje nokkuji gon mbakaji ɗi konna yahano egga yaade ɗum du konna yaham ɓuyto ha sanne yaade filla ko darta ñamri ko heɓete ɗum endan do hembre 10 yaade nogay fu waɗan himɓe hono egga nokkuje goɗɗe koɗa nokkuje goɗɗe ɗiyele toɓa fa sanne waɗa ndene ila iloji mawɗi kañum e kenuli sembenteji har filla ko darta hono dabbaji kañum e leɗɗe kuɗi laati ɗum goɗɗi majji no majja lay GIEC hooƴi lawol ko watta ko tawe himɓe dara hooƴa laabi mawɗi sembenteji gam batte moƴƴinde har filla lantarki ko nandi e ñibdiji en e jahale e fahande moƴƴinde galluji e koye muɗum en ɗum waɗe ko yawi sanne.
Nani nder leydi Niger sukaɓe worɓe do ko gattugol l'école dubu jinaaji didi e sappo e jeegon dun yaade dubu jinaaji didi e sappo e jeddi do hemre chapande jeetati e tati woni ko heba farsukaabe worbe diina rewbe do hemre chapande jeddi e didi ko heba gam fonnude sukaabe rewbe e worbe far gattugol mabbe jande horebe ardibe jande hawtade e fedde UNICEF mballaga mudum wadi do enda jewtaru do jande den e favarde joni ekintingol sukaabe rewbe nani biyeteda Mariama Sikaw jangi nono goto garo fotti hawrinde de Habibu Garba yewtidi e makko nani ko haali
le document existe
reji din illa hitana dubi ujunaaji didi e sappo didi itawa hande ndude daraama irde reji kawji di filla politique duudi denne dereji di no haani di yewtine di mojjine denino hida sukaabe rewbe burnam en woda be giita du hakkeji mabbe misali do filla jande no haani du dun te ko di sanne ko watta dereji di de mojjinaama boyeno nawtore do filla jinganaade hakke sukaabe rewbe denu hida burna himbe leedi woda to saytu jande dartaki der leedi tawe du sukaabe rewbe accaka gata
et qui est laissé à la traîne
nani e do lawol gotol gol doni mbiyana gattugol kufuneje moto e kabbol totol dum tiltinama der region Agadez jom e moteje e loreji balde chapande tati kejana nangude jenay leru october ndu gandowtanade andi nore den do labi kawjidi denago ya warta himbe sabe bonondaji moteje e loreji kongoni no ngada dum Abubakar Ajawal arano dekido do maire mo commune Agadez nani ko famini Musa Mamando Maccu
balde woronje kubbe min kokki himbe Agadez ko watta be durwi do tanade andi norde e lawol lamu leedi gol ngam min gi ko kufuneje moto gala sanne do der luube Agadez balde de du miden mila ko de kejan ko watta neddo fu hebi hufunere mu miden gidi du himbe anda ko hana neddo murta e lawol lamu leedi mu murtudo fu fiyete gacce sawru wala ona oto ngam min gi ko der dudal sadoro maji di himbe kebata wakkati bononde wadi rafi kufune de gonino gada
nani Lady Niger kan hebi tammal chardi ko jamdi boderi ko fijo olympique ko sukabe ummatore Muhammadu Marana Amadou Tidiane mo dubi sappo e jeddi kan wartide e gal tammal ko fijo tay kondo ko teddir kamu kiloji chapande joy e joynom en go fijo duni sukabe ummatore ko olympique fudda kanana illo jegom october to endan der no kure wietende Brinozer to endan Argentine maître Hamza Sidiku secrétaire général kawjido do fil habaruji fedde hawjinde fil tay kondo der Niger Soumane Amadou yewtidi e makko
Mahamadou Maharana Amadou Tidiane o wiyete o wadna duɓi makko sappo e jeɗɗi illudu kondo waɗa e duɓi jeɗɗi o fuɗɗi taekwondo ele nokkure ekkitagol to indirte maître show nokku to fa hande alfaga e hoore mum ekkiti taekwondo maître show odu kondo kañum woni baabiko o heɓi jamako sanne ende leydi Niger no heɓirdu kondo jamako sanne ende leyɗe duniyaru leyɗe afrique du fou hikka oda e hoore mum o yehino to dendor taekwondo mawni ko waɗa e duniyaru o heɓi ton tammal daria tataɓal kandu hokkimo law o yaha ele fijoji de duniyaru wakal mo hebuno darja on don kosni wadi dabare o yaba o ekitowo ko lebbi tat der leede wadebe o wawani golle makko den o neddo jon needi o andudu kon sanne yaade golle tirde jamaandu taekwondo tamal kange kamim milanomo de tamal kire woni ko yew heboy
medaille de bronze que dieu nous a donné
nani do yewtereji di min boowi waɗande on dew dewnunol sukaaɓe rewɓe illuɓe jonan hannde on kettinanta konana Sakina mo duuɓi sappo e joyi tawaɗo nder wuro wi'etengo Sarkine Fulani matamen nder région Mozender
ni e tamma min yiɗangal
ana wari mi andamo min patta ko ina tegal ngal mawɓe mbaɗigal na ongal so yeeyiya min gimmi tegal mi fotinga na mi fotinga angal waɗa
ila tegal a wata baɓe gari mbiiko
ɓe ndawata wiigo mi hoota gadi miya min mi hootata mi yiɗa mi nana belɗum komi
aduna amin mawɓe mbaɗigal dañoɓe ambaranimmi tegal angal ni mi yiɗa ba min mi sali mbiwi mi hootata i mi rokkama takarda joni e jande wala komi mi wala tegal ba amin joni mi waɗa lokkuɓe ba ha apa I'm going to go to the house.
nanni en garta e yewtere en pindinal dewgal nder diina alsilama gal yerno fedde UNICEF wi hunde amana non ko hokkete caka gorko e debbo ko tawa do sariya le leydi meden Niger du duudal dewle sukabe rewbe be jonay woni ko dewlinte wodi du kewal sarobe mabbe dewlintana na sukabe rewbe be jonay tawdu no wodi ko do rimanta be farbe sukabe rewbe cellal balli mu en e be ndemta kanjum wadi ko yewtere meden pindinal hande Nafisa Adam Sirfo wadi dum
to anda lady Niger do sukabe rewbe nayon goto mabbe funo dewle illu wadai dubi sappo e joyi do tata mabbe fudi do mabbe no dewle illu wadai dubi sappo e jeetati won latibe kan kai hono no dar dun don do lawol dinal islam non endan ustaz Mustafa Ahmadu fedde alislam ko tende pauzia o wi labi tati godi bawdi jokkede fa dewgal hele
d'abord si
de suka on jeaki mane doldinama dewgal gal no accititte no cede dewgal en tabintine dum fu watta kenana hautade e sedebe
gandi alwali
labi hedi nedda way tokkude fa yotto don endan Cheikh Barham fedde kawrtal dinaji leydi Niger hali
islam a toujours
dina wakati fu no wodi sarto tobe far ngurna nimbe e dewgal gan kanjum won daba ngurna nimbe denne hunde fu ko jewta dewgal fedde hawjinde dina alislamagal der leydi den heban ta dum mosala
islamic
gan batta buutugol dewlunga sukabe yonay fedde leydi dunne be tande UNICEF no henno gollida horebe dina hawjibe renugol sukabe e der gureje ladde Rosman Mohammed daribe darde majjum nani ko wi
der lawol gollidol e mabbe ardibe diina ben no gollide e nimbe yaade limo muben der gadol batti jooda kale e waajuuji do dewlinol sukabe kambe dingal tawangal do saarobe mabbe har ko darta cellal mabbe e ngurdam mabbe
limam rabe kandun taba ardibe hono jojjin talki denat jiratawa le region mo maradi
miden kollabe ko debbo de wadi duubi sappo dengani hore mum fuddata mawnude de wadi duubi sappo enay sappo e joyi yaade do ko halana fu no wawi jogade dum dendu fuddata andude nawdum hore mum min jangana be hadisaaji e ayaaje do gan hollude be ko debbo wala andal de dewlama fille yaadu yesu mum wala kan
le dinal islam wala futta sare hokki suka dewle illu yonay hokkay lawol ne tirsine dewline wajibi sukabe acce ka endu cumono ko e mudum em mo joddoto
yewtere pindinol gol wadama der balla fedde UNICEF
do wonto kibaruji mede fulfulde tili joni njabbodon yamde joi mintaji chapande tati kibaruji dengal hausan kore ko Hawa Usman warta yottina on kirte to jam hirti
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Der Gallu Nyeme
Do Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Do Radio Alternative
Lamba Chapande Jena e Jena e Topere e Nai FM
Agades
Do Radio Nomad FM
Lamba Hembre Go'o e Topere Jena FM
Arlit
Do Radio Ikokan
Lamba Chapande Jena e Joy e Topere Go'o FM
Difa
Do Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Doso
Do Radio Farhan
Lamba Chapande Jena Didi FM
Kirozerin
Do Radio Anzuru
Lamba Chapande Jena Ejoy Topere Go FM
Filenge
Do Radio Muria Talka
Lamba Chapande Jena Ejoy Topere Go FM
Telaberi
Do Radio Tebonsi
Lamba Chapande Jena Ejedi Topere Ejoy FM
Maradi
Do Radio Garkwa
Lamba Hembre Jedi FM
Tawa
Do Radio Tambara
Lamba Hembre Jedi FM
Zender
Do Radio Shukura FM
Lamba Hembre Joy Topere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu